Phela mculela saphe wamathalento mahle kuya ngokuthanda nimoya kwazi wena Phela mculela saphe wamathalento mahle kuya ngokuthanda nimoya kwazi wena Phela mculela saphe wamathalento mahle sekuya ngokuthanda nimoya kwazi wena noma beyibonga abantu mzala wabo bethi wayifuna mzala wabo Nisho sibonga sesibalo mzala wethu siwayifuna mzala wabo Noma beyibonga abantu mzala wabo bethi wayifuna mzala wabo Kekulekela abaculayo benganakile noma bengathanda Ami kulekela abaculayo Kulekela abaculayo benganakile noma bengathanda Bavule amehlo babe umkhondo Bonisa abantu inhliziyo zabo ezibuhlungu abaxole babe umkhondo Bavule amehlo Bonisa abantu inhliziyo zabo ezibuhlungu abaxole
Yathu, yathu uthingo maye Yayoke mafukaneni Yathu, yathu uthingo maye Yayoke mafukaneni Yathu, yathu uthingo maye Yayoke mafukaneni Uma shebeleza
Kekulekela abaculayo benganakile noma bengathanda Ami kulekela abaculayo benganakile Bavule amehlo babe umkhondo Bonisa abantu inhliziyo zabo ezibuhlungu abaxole
Yachu, yachu,
tingo maye, dayo ake mafukaneni. Yachu, yachu,